studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamadou keta to bogi jande gafandu hala mamadou samase bu jamnel secrétaire kedibe ñalama hertanango ha bon jibu jawdi mbiyanya yambinama hande alal bare jenaliw december hitande 2020 yo e wattumbe e leledi mali hala nan en woytiki rafi nafaka gollira humanide ha bon jibu jawdi golleji hoddi conseil national de transition hani hinnade homo be hono fuf bende de hinnoto golle o hobbe be ko nguni kuteji metti politikoobe fedde M5RFP do golle conseil o dunke en jawoto e les journal mede e on wattu o hippugoji beedi yirwude les cercle bagnagara le mbien wuddu leydi di beten low hande hippugol do wuro dukombo latike sababu yibe njon iwi hen hebe dun majji dingon sembe kawruji amen kadde kikidi alabari jenaliw december hitande 2020 bismillah sakrabe abnaru allah ndu fuf yambini hande jena leru december mbiyan hitande 2020 nyoloma habo njibu jawdi so oni holiti wide yu odo sifa o mbenna na jukiti turude abnaru ndu fuf buri fuf mbenna e odo watu nyaw covid-19 ledi malindi pele alnen en waitike waide nafa gulir humanide habo mbenna yurku yurku yimbe saria mbenna ndardi lamkobe wajimbinde jabuji fewde e gulir hafnade odo mbenna ngo habo katana kubani musamali sisuko e dofo sango umar waigalu
pele susete civil engwan elele di med indi gondude habude e yurku yurku kanye talka ko le nokobe kollitiude yurku yurku ko won leledi malindi ko dun jabbiki nyaloma hande o sanne dun wadi so sadda ka du ana wonde hebude sembe le nokobe kollitiude sa ewi lamo milliarduji milliarduji jogi ka wattu jona dati jaltinaade fa fewta e yurku yurku dido dati peway fe kanko noddirte ahmed seku jallo o yi wajibu tan nyaloma hande o dati goddi kasen kani hertinede yella sukabe garobe kasen leledi med indi ana danya ko tawi kebbe mo ko sifi do hen tongande verificateur général an holite wide milliarduji ko lamo hani hebude anda ka fuddo dum yarta an holite wide yurku yurku yotti faado hatata ni leedi ni denti de do nokule kalfinaade o do golle midi sikkiti jaatno golleji mabbe din gorri wattu jono min di wadno dango fodi e lamo tinno fiedo hen dabareji yalla holana no warta dum e tawede fu yoga andambe no leedi ni gorri nyaloma hande o kay holite wide lamo ko hani fiwtude yo wayde denagu kanye habude e nyaw coronavirus o bange goddo do wobbe koliti wiide dati kani yaltiner nyaloma hande o yalla sarto ban pewta e tidalaji ko nayri bangal yurku yurku keddama kanko docteur Allah nyangali yo jangino jande do duure ko sifi do hen inde hono edo gollirde ana moddi jati ka wajum gollirde do ana kani wajin binede danya ko kokki do jababuji ngada do hen findeji do wakande min dartuno fa fedde no dite okley danya ko sifi do hen wala fuko be jabi halde nyaloma hande no
bamako do kay men hala mudun met satti sane hakunde kambe pultin kobe kanye dunke en kebe ka be fuf be hawru hem ka yata fi tiagal ben juko jukoje kedan ko be kalni aissata jara e do fustango umar waygalu
l'état de la corruption au mali
yurku yurku li leedi malindi ido satti hebude dole sane le nokko o nyalawma hande o yo bangi di furno lamu kobe kanye e jimbe be ko he mudun en bureau vérificateur général kanye office central wala fu ko dido golleji tambawi nafude soni lamu o wattaide hen koyde mudun en nyalawma hande no ko nayri bangal yurku yurku wala fuddulude don no dum wori le leedi meden di wattu jono meden tomti lamu hakkunde jo yel holbe bayu kollude le hen sembien kabobe yurku yurku fa hande dum feway sabi nyalawma fodo golle burta hebude sembe ko wonde matede hande ko jati matno ko le ko jabbino ko fa do hebo dum fewte wajibi sina yimbe le be fu
il faut l'implication de tous
sakra mba tutu hakilay mo do kabar yu amen bangal be amen facebook kay do twitter syndika golloobe leedi mali en tema joini le ndada yontere talkuru sartagol murtar golle balde joji iwde nyande altenere sappo na leru mbien iwde nyande altenere sappo nay tugade aljumaare sappo e jetti leru december hitande 2020 do tateji leendi fuf soni himeji mabbe huncana ko hore fahande le kabar wi di cnt mbien haani jogorede hono suudu batirdu faysu tawi golloobe le henbe ngotanaka wi honjotobe le mbien ko hawra e dum dun beedade e darande mabbe suudu batirdu cnt na haani dun haybude golleji gouvernement o kadana ko ko mi hor haani onne do fotan alcisse e sita sidibe
fed conseil national de transition o warta fa daro darne assemblée nationale le majju dati fuudi dewte saria mo leedi malindi jodi do mudu o haani jokkude no holitiri wiide ali tunkara jangino o université bamako le wi mako fed cnt ne warfa mu ina bureau mudun ali tunkara
auprès des commissions.
Yo no dirten ko be gollande ga no waba noddede assemblée nationale. Feemo anda seria ne andi jama wondo assemblée hande o yo wallo leedi yaade yeso ni sa ewi CNT conseil national de la transition si yimbe fo ane mudun.
So wonno ƴewirdaane fedde ne ana dooma fa huncena hoore dati fa heewi gondile dewtere sariya laamu hakkunde rew le majji ana landinde woteji laabudi subagol député en subade président jangitaade sariya juindo parti politique en non holitiri wiide dunke en ande yogaabe balan jakite jangino
ƴewtaade ñuggal sariyaaji wote ka e charte parti politique du yo lamdi heewdi sabe deena kalsum wattete e pelle politique ni beedu walla leedni yaade yeeso.
So dum fu betike micitoden wiide mu intingol gollirdi leyndi juinde region ay kesi sinyinde kaldal kawral hakkune yimbe hunchande hore jande leydi ni gollirde kaldal kawral chinangal 2015 wartirde denago dejere li leydi malinde mangal mudu fu ana hakkune golleji di fedde conseil national de transition et domado mudum
tawene faande pultin koobe pelle haalnana en kayadu M5RFP jabanali odo CNT mbiyen e wi kejaado haala ndedo fedde M5RFP CNT juinaaga fe ele sariyaaji hultaadi di docteur Sugal Koga mayga yu goto dun horebe be ardibe M5RFP kedana ko haali do RFP do festan alcisse
ce conseil a été installé
fedde conseil national de transition juinaaga le sariya juingol mako yeddi lawol go laamu hakkundero haano yarne o yeddi sariyaaji fuudi laamu hakkundero haano joodaade do mudum be chubabe no be pecirale faddene fayetto dawte de fuya dam yimbe be inde mu halale heni tan bamira be biay be bame soldats en be goto goto no diribe le idati mi mbawa wiide mi kawi soldats en yokabe ana wawi tawede le margal lamu nga margal lamu ofu halfine soldats na famu yottata ko bale societe civile le nyalade ngarole fedde M5RFP ne wara fa yaltina dawtere mo hakkile ko jogani lamu hakkunero o wonne mudu dido landi fu jabu mudu ana lehen mi yidi haldeno laabiri dum wiide fedde M5RFP wala fu neddo mo suubi so neli yaade le fedde CNT wala fu e mabbe neldube talkim e inde fedde M5RFP inde mabbe ni tan yiraale hakkune inde yimbe cubaabe le fedde CNT
njo moybe hewbe majjube mbeno dum tayka ciagal hippugol jon en kabordebe andaka hobbe nonno beten low hande du commune dukombo cercle banyagar e wi hejabe lamutunbe mbeno hippugoji kewdi na ngade ton saate fufu do datul banyagar sewari bakku bagum kasuge woni mbeno mer dukombo kedana kum halni telephone idissa sako e do festango alcisse
attaque au de pont sonkoba le commune dukombo cercle banyagara wadi wakati 5h ya de 6h bete bonanda mako hewi sanne yimbe joyon woni maybe wobbe ka majji so gonga o tiagal ko attaque o wadi ko ne woni ko mangal pade be wari wargol mabbe to wala ko nafi min kanni lamun ko be boyi be piya dabere mbawdo reenude yimbe do lawol c'est vrai ya de koro min dokki be kabaruji dimi jogi fu do kulleji ngado do lawol gol na dum e tawede mudum fu wala fu dabere mo be pi
golleji ko wiyata mbiyen activité 16 jours d'activisme mbiyen fawde bondaji fawde europe mbiyen andaka feeto kenyabaton ko hebe mabbe mbiyen nanan kabaru mudun bangal mbiyen dokobe kabaruji den ka yela mabbe yu mbiyen kambe kumni kabaru mudun ngada imadra ele cercle kedana ko mbiyen nerado amen to kenyabaton asitu kante do fesango umar way gol alcisse
golleji fa feeto e tidallaji bondaji ngattede fawde europe di dum fuddi ilale noga e joy lewru novembre jabbi nondu imadraji balle sappo e jeegon dum e tayde fu to kenye bato wala fu ko mata le dido imadraji kambe rewbe le gombe tombe be biye andina hunde jatti hono bonandaji ngattede fewde e mabbe
o mi andana no dum wurdude neddo ana tiidi nyaloma handi homo fu ana hani tawrede munyal yella sukabe amen be ana hebe marede fagas worbe ana hani munyande rewbe le miloji anka so tawi kawral wala hakkune mo ko burini won cero
kanko lamido fedde kafo nokku no dirte kenye bamo no dirte jena badansogo o holiti fewtude ɗiɗo tiɗaɗlaji le nokkule mabɓe ɗe ɗum wona ko yaafi fe ko nayiri bangal fina tawa le leydi mabɓe mande
miɗen martina rewɓe ɓe kumpa do tordaji gatteɗi fewde e mabɓe ka fuɗɗo wala fuu ko min landini hono min golle tafu ga miɗen gondi martodirde kumpa nokkuɗo mi goni ɗo gurda muɗum ana tiiɗi sanne saabi ittugol kangew ɗum wawa heɓude lawol joni ga golle ko heddi waɗede ko ana heewi
tawede wiide ɗiɗo tiɗaɗlaji ana godi fuu laamiɓe fedde kafode kollitiwde joƴƴi ta juuɗe kaɓoto no mbawiri fuu ɗum woni ko Assetou Kanté heɓini studio tamani kenya ba
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe.
sengare li kabar mi amene reso ngadi e mbiyan to fana ton hono jogoraade mbiyan kabar hono mbiyan famminde roobe kany sukabe do kabaru mbiyan yirbe yo susli mbiyan kala hitande famok ngaddo ngatteddo to fana ton famok yo mbiyan fedde moninde faba bangal jawdi weltere yo mbiyan ko hunde jendaade ambassade Danemark ngonde leedindi den gulude kebbe dido kabaru di fuf fana to mbiyan fana ton ane mabbe dun siyo tamani denno be habbe kawrutan e ndedo kawrutal mbiyan nyande kandu timde nyande aljumaare nde to menaka ton mbiyan hiro humaningo jen hewtagul jam radio adar menaka landinama kenyan mbiyan to menaka ton dum hulde mbiyan ko buri temedoro yimbe le ngari hawrude hen bibe le region menaka ndedno kawrute mbiyan galdo yambere ndedo funata waji nuko jalla hewtugal jam e le nuko don ko holliti kambe landinbe kawrtangal e babbe pabama e golle o wonande ministre may kan force barkan e kan dum gouvernement leddi madi en timinan kabar wi to diretun hultama wiide le ben nokku kirshamba do commune o do hultama wiide dik goto ben sami batte kewal jam wadi jam jeddi lewru ndu wadde jetti lewru december e wi yimbe gombe tun be ben gese kewde heewi jan denno kala ko heba kala ko ben wonno e gese de fuf boni denno dum latike wembere sanne wonandi kambe gombe le wuro ngo dum timita kabar ji amen mititon tan baawi sato fuf humpitaade bangal bembal amen 3w.studio.org ma dun studio mbien via mo 37321 o yetere o yetere yotere medo wawande